Now hear this.
Now hear this.
When I make it rain, they be like, hell, do it again. From the club to the coop inside my gates, up in my bedroom, screaming each other's name. They was purdy, purdy, and I was flirty, flirty. Little droll, little book, now they getting dirty, dirty. Don't ask me what my name is, stupid bitch, I'm famous. You gon' make me aimless, leave your ass brainless. I'm trying to stay R&B, but these streets is a part of me. So don't get it twisted. You see, I order one bottle. With one model, then I order more bottles. Now I got more models. I'm from that city where them niggas don't play, man. I take a chick to my room like caveman. So I check up with my name. I bet she goes ski, 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 ski. Weatherman about to make it rain.
Now hear this.
Now hear this.
Shida.
Gori.
Gori. Gori.
Gori.
Gori.
Gori.
Short night.
Gori.
Kila kitu.
Gori.
Kila kitu.
Gori.
Nairobi.
Gori.
254.
Gori.
Hey, hey.
Gori.
Jia gori.
Gori.
Usichofanyonesha kuleta ngori, kileta ngori, kuku na ngori jo. Unataleza kishori shori, kesi na ojini horrible, mori yo. Kumbuki njini ni ilifanyika kwa korido, lijaribu kuzuwa ngori, kumbe ni kwa nisha kutoa korido. Sorry bro, atuko timoja, same niko kategori so. Niko na kina sakodi, kau na kopi, then I just told you so. No worries though, testimony mefanya.
You're in the mix with DJ Smoother the Trickstar.
But no, tukidekti gongi kombi, kuje na pako ya kondiko. Nairobi knows, vile niko na mapepo na itaji maombi boss. Kina siku mena mon mitos, do reason if on a honey horse, my life is like a movie. Watch any wapati chronicles. So stay on your lane, catorico. You see what a pick on my coffee, bros. Go tossy nosy bleedy back in my cuba nigga. See a cortico. But see me when it a foot of come out on Gori.
Come on, Gori. Come on, Gori.
Good and boggy got there.
Come on, Gori.
Come on, Gori. Good and boggy got there.
Missing
a worry. Missing a worry.
Missing
a worry.
Missing
a
worry.
Missing a worry. Missing a worry.
Missing a worry. Missing a worry. Missing a worry. Missing a worry. Missing a worry. Missing a worry. Missing a worry. Missing a worry. Missing a worry.
Now hear this.
Now hear this.
Easy.
I can take my eyes off you behind you. Oh yeah, I'm tryna eat on you. The uko you. I can take my eyes off you. You shine so bright. Girl, I noticed you from afar. I like your style. Me na pen don't live over. Upita pokimi kinazidi. Watu wa shindo takuonge. Girl, so tempting and it's infant. Cause I have a girlfriend back at home. Hey, girl, appreciate your beauty.
Fire!
Fire, baby.
I love you.
ijapokuwa nina mchumba yupo nyumbani. I like your style, I like your swag, baby. Uwe ndo dem kali umundani, baby. Mimi shabiki na kukubali, ijapokuwa nina mchumba yupo nyumbani.
Now hear this.
Now hear this.
I appreciate your beauty, your beauty, your beauty, your beauty, your beauty, your beauty, your beauty.
Like you see, Marsh, Buddha chesa na nani, ati. Buddha chesa na nani, like you see, Marsh, Buddha chesa na nani, ati.
Fire, baby.
DJ Smoother.
You can't bang.
New position. Yalla, new position. Like you see, Marsha, Buddha, Chesana, Nari, Yati.
You're in the mix with DJ Smoother, the trick style.
Buddha, Chesana, Nari, Yati. Buddha, Chesana, Nari.
Rada, rada, nigane.
Shida, shida, shida.
Sibane, minajua, uko honi. Janta, ni janta, dudundu, inamata. Ganja, famane, wale, wajanja. Kushutu, kulia, wana, chora, namba, saba. Wana, wana, chora, namba, saba.
Shukri, wagri, shukri, wagri, ten. Nasema, shukri, wagri, shukri, wagri, ten. Yo, katika, dondosa. Natigyal, rombosa, rombosa. Kila mutu, rombosa. Hey!
Like you see, Marsha, Buddha, Chesana, Nari, Yati. Buddha, Chesana, Nari. Like you see, Marsha, Buddha, Chesana, Nari, Yati.
Now, hear this.
Kama utaenda angalia pa kutua kwenye beto bustani ya maua, mwambie nampenda ananisumbua, mwambie nampenda japoka uchubua njiwa, peleka salamu.
Fire!
Salamu zangu misina hali, naona mawingu, nyota nyota mwezi, kizunguzungu, hali so shwari, haki ya Mungu. Nimeshazama kwenye penzi, naweza sema
nimeshazama,
mwambie siniwezi.
Don't go, I'm dying. Nataza my number, I'm dying. Kama ni nyama, I'm dying. Unafanya ni nabaki, I'm dying.
I said tonight we are dunga.
Dying.
I said my girl we are dunga.
Dying.
I said tonight.
Tonight we are dunga. Dying.
Today.
Dying.
I said tonight we are dunga.
Dying.
I said my girl we are dunga.
Magitha, nimeingia club hivi na kuna dema na kabiz kwa phone kana ita cup easy, kwani mama what's up bana, nikamshona aitwa King Kaka, na kuna bill umenipa waiter letter na ulete bill hapa, akadai kwani you think I don't jua you, you can take my friend unyima du hizo ni rumors ma wachia gazeti, we kwani kunua in carpet tonight I'm beba in new khaki bed. This la lazma lizai mi bana.
Dunda eh.
I say tonight we are dunda.
Dunda eh.
I say my girl we
now,
are dunda.
Now hear this.
Now hear this.
kwenda na unakwenda twende nalo umalisha jiachia twende nalo ah oh jinavyo kwenda na unakwenda twende nalo umalisha jiachia twende nalo melisha ngoa nanga wasifanya hima usiwache nyuma
simuje bade la kasnege
twende nalo
kolololo
twende
fire
como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien
si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba.
Si uno fuera la boba, la palumbia pica. Una hora que el cielo va como príncipe macho.
Si you see me wanna touch it and tease it and squeeze it when my baby back is hungry. My nigga, you need to feed it. I'm sexy and freaky. I don't wanna beat it. I'm a criminal. Don't you know this from 90s and repeat it.
Now hear this.
Now hear this.
Yeah, me criminal. Kama ndlama buda boss kama vindio. Mina tiki blue, wana tiki indigo. Na kupenda ata ukinita indiot. Yo ni criminal. Ukirombosa ile part more critical. Ukidai can we get more physical. Ukiwasha go de past the cynical. Yo ni criminal.
You're in the mix with DJ Smoother the Trickstar.
Yoni criminal, kama ndlama buda boss kama vindio. Mina cheki blue, wauna cheki indigo. Na kupenda ata ukinita indios. Yoni criminal, ukirombosa ile part more critical. Ukidai can we get more physical. Ukiwasha go de past besinico. Yoni criminal, you are criminal. Na kupata pale mbele kwenye pinako. Leo Nairobi kesho na kucheki Singapore. Huku kwetu josi karibu na liquor store. Ay!
Si yoni criminal.
Soja kuna vile tumevamiwa. Na mabusta wote leo wamefagiwa. Mazi wangu wanadai kumkatia. Na ye ni chizi manze anawapatia. Utamua pesa ni kujibebea. Ndo makrimino wasicheki nikipepea. Na magova wakizusha na jitetea. Wezi nipata pale tau nikilegea. Mazi mtani zimeshika tukidegea. Red devil's best lip nimekelea. Ikaogelea, itaendelea kwele.
Siyo ni kimito.
Yoni criminal, doni yeng na maweng el matado. Nina mali toka Kenya hadi Mexico. Kani mchezo mina wenye el clasico.
Now hear this.
Kani simu mina hear this.
Kwa meza na wameza kama animal. Wakilia na watibu kama panadol. Na ikizidi na ongeza paracetamol. Ka umesota na umedunga weni criminal. Ka unasponyo unashigedho weni criminal. Unahaga na unasura weni criminal. Ai!
Siyo ni criminal.
Now hear this.
in the mix with DJ Smoother the Trickstar.
Now hear this.
We mix it. If it's not, remix it. Playing new music right here, right now.
Hey!
Listen to me.
Moto.
Your song, your bud.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. You know who it is. The hater's worst nightmare.
Pearl of Africa, oh yeah. None in the world like you in Africa. You, Uganda. You are for me, Uganda.
Now hear this.
Still I know you. I still adore you. I appreciate
fire.
Since I set my eyes on you, yeah, you let me out. You freak me out, and you let me out. Whenever, however, anyhow, where you let me keep me, we gon' stay together forever. I know this way to free. Anytime, whenever, however, anyhow, where you let me keep me, we gon' stay together forever. Stay together, fight together.
Don't let me realize it. God bless you specially for me, but you be. Yeah, you give me joy. Yeah, you make me happy every day. The other wrong into me, don't make promise to the right. Girl, I hate it when we quarrel and we fight. Remember the cuddling at night.
Fire, baby.
In the air.
in the mix with DJ Smoother the Trickstar.
Wanauliza maswali
shida shida shida
wambie wajue mimi kwako nishati yanaka fuma macho usijeganga kaniumiza roho kila korosho kula karanga uzimeze oh usiniache nitatanga tanga yatima oh unioneshe alokufunza nyakanga kitandani njo nimeona wengi sana wazuri sana ila kwako nimekwama sijateleza kukuchagua nichoche nichoche kama moto nichoche
DJ Smoother
roho yangu kwatu kama nimekufa na tayari nishaoza chai sukari upenzi emukoleza usije ukakurupuka ukajanacha kwa jeneza familia yangu iko polisi na kutafuta nasikia unabongera kesi la kuniteka mi
Toto laini, laini, ana waka waka
Fire!
Wanga wape vidonge, nime baini, baini Wana tapa, tapa
Shida, shida, shida
Minawe paka kiyama, tuombe uzima Waloke kwa kuchutama, na wasimame wima Kamwe watopata mwanya, habisi fitina Wapite mabiriki
Spin that back, have minutes one more time
Now hear this
Shombe shombe mtoto laini laini ana waka waka Wanga wape vidonge, nime baini baini Wana tapa tapa Minawe paka kiyama, tuombe uzima Waroke kwa kuchutama, na wasimame wima Kamwe watopata mwanya, habisi fitina Wapike mabilinganya situtoke dina nalegea ukintazama yako macho yako macho
fire baby fire
nalegea ikigusana yangu na yako katoto hodari
hodari wa mapenzi
jamani hodari
Mwamichezo
ya chumbani Hodari
Hodari wa mapenzi
Tundu kitandani Hodari
Hodari wa mapenzi
Katoto nyaka
Ensi, ensi, ensi
Mwamemzidi somo na
Kwani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri, kuniwasha kapiripiri. Fundi haswa amekithiri, kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani pingiri, za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri, kama sio wewe. Nichezeshe kidaru sosi kwa manane. Kanga, nikande kipanda uso tufunikane. Kanga, nipitishe bodala uko tukakutane. Kanga, siepini wao puto wasijichangane watapasuka.
Now hear this.
Now hear this.
Nalegea ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari.
Hodari wa mapenzi.
Jamani hodari.
Hodari wa mapenzi.
Shida.
Cheki juu na siku na joto. Ukishin nyaruku la mbosho. Kata tenje ni chuma moto. Tumekill ata na washosho. Kinta sedyo iano. Ongeza nduati bado ni moto.
Kata tenje siyo mchezo. Tunakemea hadi mapepo. Kauna ngori tupate geto. Kani nduati kwa rima neno. Hawa mazuzu hawana lebo. Watajuaje sindo kunego. Kwenye lyrics na mamboto. Kata tenje wacha mudomo.
Kata tenje, kata tenje. Kata tenje, kata tenje. Kata tenje, kata tenje. Kata tenje, kata tenje. Kata tenje ndiyo mtindo. Tumekuja tukiwa rido. Una mdomo na uko single. Cheza chini wacha maringo. Shika nare washa kikolo. Atutambui tabia za kingono. Kaume shindwa na ima neno. Tafuta Bible ukule neno.
Kata tenje, kata tenje. Kata tenje, kata tenje. Chora saba ndo tupigwe foto. Kawe zani basi achana nayo. Nome ivo na kuita mama yo. Kata tenje ni chuma moto. Mama yo. Taste the empire. French Town representing 23 Domta.